Yeah, yeah. She got a beautiful body, me na taka taka. Me mfa maji kuze jiwa ni na tapa tapa. Kanipitisha kwenye taxi na kidala dala, yeah. Okay.
She want to physically give me dalili. Hani kachumbari, mwengine kawapi ya chini. Yani she wanna be with me.
Yani yo zawa e zawa. Kanikatisha dama e dama. Wengine sito vata e vata. Yani bampa tu bampa e bampa.
Kanikeza deke 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 deke. Choni hecha mpweke mpweke. Ila jibu langu anangoja. She say will you be mine? Will you be mine? Will you be mine? I call you my baby. Will you be mine? Will you be mine?
When I call you my baby.
Will you be mine? Will you be mine?
Will you be my baby?
Will you be mine?
I listen again.
She got that beautiful body, me na taka taka. Me mfa maji kuze jiwa ni na tapa tapa. Kanipitisha kwenye taxi na kidala dala, yeah. Okay.
Pasi nipe kimoko, kimoko mami we kiboko.
Kimoko nadawe kiboko, kiboko nile chapo dondo, madondo nile chapo dondo.
Kanikeza deke, 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 deke. Choni hecha mpweke, mpweke, ila jibu langu anangoja. She say will you be mine,
when I call you my baby.
Will you be mine, will you be mine, I call you my baby. Will you be mine? She say, will you be mine?
When I call you my baby.
Will you be mine? Will you be mine?
I call you my baby.
Will you be mine?
Hey.
Will you be mine?
When I call you my baby.
Will you be mine?
Will you be mine?
Will you be my baby?
Will you be mine?